kuiga uliriza gwebya makuru twala wama muli mwebirunja mazobuta otutotuka wandi wade gotelera tuwae tuwae kuvambu tomya ketano kuyiribense kuobuswanyu nze tata nze mama nze mikwano ngebibala naifula maka abe mikwano baduka na wanga kuzange baba weta nempuliro kunyurango mwenge mukwano gwange gwesuza narwayo sibidira ebyo kunywa emandule ndi mubangule I'm serving a living God narwayo sibidira ebyo kunywa emandule ndi mubangule I'm serving a living God omanye nkyanyo stole zirumya na yesanyu komutima kuona bwenyumya munawe ngatunyumya kubituzimba omwenge gwali kasale gwali mungu omwatunga guntwala nakitwala nga nti guwonya bizibu nga tematuno bigusomba gukuvumisa we mundu ewange nagugoba sirivu byonna ebibadde byanomanga amatu byawona kati nandange nanda esaala gyensaba taata nungamya okuva lwe nasembera wansembeza wasa ekisa narwayo sibiddira ebyokunywa emandule ndi mubangule I'm serving a living God narwayo sibiddira ebyokunywa emandule ndi mubangule I'm serving a living God abaganda bagera akajjo lunaku mwatuke manya alina omuzadde mwetugonda muleka kuwulira n'ensi yatabuka egwana nnyo okuyiga egondera abayizi esaana n'abayivu omanyi nkya nnyo sitole zirumya naye nsanyuka omutima guwona kuva mbuto myaka etaano kuyiribense ku obuswanyu nze taata nze mama nze mikwano ng'ebibala naifuula waka abemikwano baduka nawanga kuzange boba weta nempulira okunyula ng'omwenge mukwano gwange gwensuza narwayo sibiddira ebyokunywa emandule ndi mubangule I'm serving a living God narwayo sibiddira ebyokunywa emandule ndi mubangule I'm serving a living God.